Banona chungu, banona chungu. JB.
Downloaded from ilovezedmusic.com.
Kampana kandalama. Yeah, them homies never smile pa switching a teacher yuma. Ni massad faces na meno baluma. Ke ako kangono ke wagwila manuna. Bachekele ko mabine ya boya tuna. Putwa na diamo badi zezi zosha. Anen something bwana osa fikosha. Ashikemo wana family extended. Na bankongole plus my expenses. Si mangala prop angati nili broke. Ni madwala nifunika joko. Chosa hapa try joko. Nisontele ni pali jopu. Muntu wanyashi ama funa pali payslip. Ankala ko high full spaceship. No maafu no friendship. Ngaofu na chinja citizenship.
Sini kwa nisa kukala no maafu. Pama ipanga tinilipe maafu. Na chikelo china puti ilipafu. Ine imapita na maafu. Sini kwa nisa kukala no maafu. Pama ipanga tinilipe maafu. Na chikelo china puti ilipafu. Ine imapita na maafu.
Sini mavomelo choka monyoro. Nikangena mokaleza njazi. Mpamfu kumanjani swazi. Banoni banona chongo babraz. Ngauma kwa tatingangade chapaz. Wesa chitika kunoba mamdoba. Walungumbu asanduka amdoba. Nioka bochila Oktober. Ngecheze bakutia ni ma leftover. Ife na bana mayati pali spark. So akangena muji ali stack. Bash peke peke banyonga skat. Bagulile kokonjnet na chifat. Sini kumbuka djeni na gona po edi. That's why tumba yanga ina pot beri. Big baller, full of John Terry. Lem nigga ula liye.
Sini kwa nisa kukala no maafu. Pama ipanga tinilipe maafu. Na chikelo china puti ilipafu. Ine imapita na maafu. Sini kwa nisa kukala no maafu. Pama ipanga tinilipe maafu. Na chikelo china puti ilipafu. Ine imapita na maafu.
Stick to my lane, monga ni treni. Making the money kuchoka kuseni. One pack a 10, 10 pack a 20. 20 to Saturday, no yamba again. Bidi mumaveni, si makokeni. Nifuna drama, pochaya menteni. Makwacha, madola, mapula, mashilling. Nifuno zuja kufikiza ceiling. After the ceiling, zazuja building. Doesn't matter, malinga wa winning. Tommy ni baya, elo sakea. Ndine lusaka ni itane mea. Monga ba mea, nene I'm there. Ponce ba yesa kuchaya compare. Olo mupea, sinili fair. Langana namba ya mene ni tea.
Sini kwa nisa kukala no maafu. Pama ipanga tinilipe maafu. Na chikelo china puti ilipafu. Ine imapita na maafu. Sini kwa nisa kukala no maafu. Pama ipanga tinilipe maafu. Na chikelo china puti ilipafu. Ine imapita na maafu.
Download it from ilovezedmusic.com.